Entertainment.
Singi neni na fresh. Ni vintu veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni chajinga. Singi neni na fresh. Ni vintu veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni chajinga. Vamai vaga pachete kera inge. Vatateve vanatika na ise. Soni kusita vili mbose kutiwa salile. Soni kungena muli mbose kutiwa njele. Soni kusita vili mbose kutiwa salile. Soni kungena muli mbose kutiwa njele. Nati kuli chintu uchiwawa. Poverty number one.
Imalara na ilipanu. Fight a devil. Aliense ana vintu vimukafya. Sometimes bad decision is for a good reason. Oh, sati oneramu. Vivambiri wa majamu.
Singi neni na fresh. Ni vintu veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni chajinga. Singi neni na fresh. Ni vintu veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni chajinga.
Mama iwaga pachete kera inge. Vatateve vanatika na ise. Soni kusita vili mbose kutiwa salile. Soni kungena muli mbose kutiwa njele. Soni kusita vili mbose kutiwa salile.
Society nayo imafaka pona pressure. Kaili pa social media aliyose achitika.
Na iwe wangena mupia pressure. Wayambo pisha life iwe ya leisure. Na iwe wangena mupia pressure.
Wayambo chita vintu aparesa.
Sometimes bad decision is for a good reason. Oh, sapi oneramu. Viva mbiri wa majamu.
Singine nina pressure. Ni vintu veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni chajinga. Singi neni na fresh. Ni vintu veni pita mo vini pesh. Musani onele molo kuni chajinga.
Mama iwaga pachete kera inge. Vatateve vanatika na ise. Soni kusita vili mbose kutiwa salile.